YWD BGE represented. Moshi Yandope alongside Dava. Yeah. Hela 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 nafanya nitambe. Hela 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 nafanya ni waze. Hela 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 nafanya nitambe. Hela 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 nafanya ni waze. Hela 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 nafanya nitambe. Hela hela hela
kisa hela kisa hela.
Hela hela hela
kisa hela kisa hela.
Hela hela hela
kisa hela hela hela. Hela 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 nafanya nitambe. Asubuhi imefika ni Mungu kanipangia. Mipango pangilia kitanda na kikimbia. Heshima ni chapa mama alishanambia. Sije kata tamaa magumu nikipitia. Chaka mchaka hii mpaka bui mpati pei. Maisha ni kamari parata kanilete. Ifanyi mpaka hero swalimbu faso soge. Hasu nungeze mahela zinilete. Lema nafanya bora na siyo bora nifanya. Sifanyi maonyesho nafanya kionekane. Chakato changamoto nijue kipi nifanya. Shindano nisalio kipato tukimbizana. Never harifia kupute na ingia. Chakushikilia nikicho nimekijia. Dapa gongelea mawindo nazipakia. Dope naponea moshi nimetokea. Kumba nkifumbua na yuna biradi. Kile nachopata e Mungu wa santi. Nazidi kupambana ili kesho niyongezi. Na bado sijajua mingine unionyeshi. Hela 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 na nifanya nshinde cha. Kisa hela na nifanya kesheba. Hela 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 na nifanya niwazi. Hela 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 na nifanya jitambi. Kisa hela kisa hela. Hela hela hela. Hela 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 na nifanya niwazi. Hela 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 na nifanya jitambi. Kisa hela kisa hela. Hela hela hela. Hela hela hela. Hauza dope kwa mita. Hato siku siku lala. Uvipu likata. Ujasiri nikava. Kipazo na karamu. Shoni na geukara. Macho kwa chapa. Nisipoteze masa. Mane mula pepa. Dope dila meka. Sogofeta kuchoka. Kuna siku nitacheka. Maisha badilika. Kuna siku nitatoka. Sina licho shika. Kuna siku nitapata. Chana uwe juwa na usiku kaweta. Uje uwe rafiki katika shida na ra. Tena uwe karibu mahali nitapoka. Uja rafiki hela uziondoe bala. Nafanya na pambana vikumbole ni kupate. Chana na usiku na kuita uitike. Umejificha wapi ni ambie ni kufate. Uje uwe sauti nikisema nisikike. Hela 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 nafanya ni waze. Hela 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 nafanya jitambe. Hela 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 nafanya ni waze.